Malifu.
Toyo Studio Tamani. Kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde sakirabe hedi be jamwale modo hedi ngone altinere noga e go lewru janvier hitane 2025 yamde jena yottek atara mail burgo e les studio radio abba yuaru Ousmane Nyalibou kabaruji do e gagni kante wonen do boggi jande do on kumpita de wide maliyambini kanyen yidum wuri chapan e jago e naybo moddingo larmi modon hale majjun malinkobe yoga be darti e soldasi be beede billude gube jogide kabarde de jollaaji ana kewi le balle cagitiide de le capitaine gal e wi docteur en edon wayi latade sababu nyawuji le di kabaruji me kolitan en hono himbe kan e rentorade kabaru fina tawa le jundangal yambere nogay go berde segu ara don festival si le niger an hani wadde iwde nay yaade jena lewru fevrier hitande 2025 de o kabaru holitam aswer yabbenande woni sappo e jetti lewru janvier ndu le joddugul en nantinobe kabaruji yodi woni sembe kabaruji de beta ko bismillah mo do hadati ci jott tamani Mali yambini altinere kenyan nogay lewru janvier ndu yitum wuri chapade jago e naybo mo ingol larme mali le de yambere e mangal paden mangal pade en ngadi yabbaru na du e mbiyanta bande yeso lamu kobe leydi meden di tatteji fu le e leydi meden di e hedun woni e hakkilo himbe mali fewde e soldats en be dun e domara Moussa Malle Sissoko do faba mo hejaba men wom e le gelle de lande e leydi yankobe yogabe kede ko be mbi le inde jantore du facitango sita sidibe e Mamadou Sama Sego
hajjileji jamare ana certitude golleji mangal pade leedi mallin le lamu bajangara le wi jogabe ko joodi le lamu bankas fatare lamu koro be holliti be antijaati imadraji mawde di mangal pade leedi mali wadi gaddu e tawede fu wallen mangal pade leedi wolle mudun be teetra horebe tinno fiad dabiriji yalla gubelon be hite ben an heba waawede
minen baltani sanne golleji mabbe ngada didi hitani jabbirende jamar den haani fabade bangal kabaruji hakika en jubto daraade darre amen bangal mangal pade be ko min darata darami be tawta faande dabreji hadde nagugul jaka wonande gube kaptoje de jikuto wadde lugaji
les patrouilles les sahen leedin lebi yogabe ko julle gendi gawo fatade ansongo be holliti be wonde jingunde mangal pade leedi mallin lebi mabbe fa handen ko mangal pade leedi mallin hebi kapnar kesse handen fatare kasin nangude marfe gube lonbe hiteben duu huuna ko jokkata goodi
gulleji muudi ngarata larmi bu fuf bangal denagu leedi ndi ndardambe juktade dun tikina kumul faade dun sabu kedi golde de ko from taki wiri larmi hebi kaborde kesse an handun be kino DDR tetugol kaborde gubede ga anda waybe be no jogi sifaji kewdi denno an hani e beedoro yakavere e mbalta dabareji habo mabbe rufuf perfe ben teddo no kuji mabbe andari di
micitunde widdawral mangal pade goto uditama le genni bugun le sapoje lewru janvier to kango ministre huminido mangal pade leedi mallin hakkune bamako e genni bugun an yahi kilometraji temre cefande jeddi
ommo gindo yo accado mangal pade goto jawtudo lay walde o mo jodi sevar le resumoti o debbo mbaro dubi chapande tati jom suudu makko yawti do habanade leydi meden di le hitande 2019 o innerado bibbe taton ana wur handen do pension moytado mun e do fippugol wadde jaguji sedde sedda kede ko kejjada men gondo motti to doni Mamadou Koumina ko yide makko ko be kaldi do faccitango sita silibe e Mamadou Sama Sego
ne to ummo
mi ummo gindo wi'etemi jo suudan yo minterno ko heddikin le walle watre ko wadaali sapotat lewru janvier hitan o nyaadiri e sapo e jene le genni noddoteni bima le lamu 12 ans
ko mi jotti ko ummo joodi non le galle makko gajidaade takalambe embe o sediki wiide gila guri ko ibi hen o nyakuraki fey gondal
mi de joggi hajjeji sanne sabbi won sugabe taton worbe didon e bingel dewel gotin mi de wonde wadi jaago joni ki cotta kaddu le e nyamiriji yalla habami darro e Moussa Kadji bikkol dankoy
umu ginde holti wiide rewbe mayrobe woro mun en skobe atime be ngadene dokkal sato fuf wonande lamkobe be dum sultini be sanne
giddi jo sultan sami mede heba balleku jungo lam on woni misali tebbije nanan mudum fatade sikkaroji li watti korkaru kay julleji sukab amen dum ana heba dereji mun jangirde watti fu so mende titelaji horebe lamo ana faabo amen
ido fabaji e tawede fuf umu gindo ol cultivide ko buri kay yo nyibene nokku robe moy robe worbe mun en habitibe mbawata darnade ko mun en bangal am sadaji
gele kon tanka
mena me wala kitalaji sattude sanne gafa handen mede hasingin e balleku mede tewtra lamodo tinno mujin amen nokku goto tum heptam wadda cioggoji en nannan mudum yalla men darro al masadaji amen
o do wattu yiti mawru 20 janvier 2025 umu gindo debbo moy rodo gorko mun kabitido na duono kala habitibe maybe won darra jomirado yotum burambe ga mamadu kumna du su tamani gila muti
e sakirabe di andon di kabaruji fodo mba hebude do be bande de do hella men facebook kanya konta x jollaji bondi ngodi wattu joni dabbu na de do bomako do e nwayu lata de sababu nyawuji e wi doktor en ha wiane renta de nyaw buri sawru de don hono neddo rentiro to le o wakati anni ko kalifa goita binen jabu ngulandol do faccitango site sidibe momadou samaseku
geni bam hon ana uddi to cholani watti joni do nati hunne ko hetun jamar ko hemudi tetalaji lewi kanko docteur aruna bagayugo gota andu kabar cala ha waluji ko holliti wi jamare an hantinaade fiya dabireji yalla an heba rento e nu hendu e cholani
on bas andre d'abord ana ni hutina hore kala ko ni labal e cena bangol natural en jam fawre kala tundi jila do dum liwata fayotade do dum fawrintinte ngol mudu yadnu ko do fayotade do ko mawdo dum hani hawrintinade ana wodi dum cenam tergal ana hanne do jota juude fodo mu nyamude e tiagal ak nongol kala kulentereji o tan haklo sanne la bal nyamduji
ana tirsi sanne neddo hebo rento e ni cholani dum holliti kanko gindo mariam gindo directrice technique sescom le geni bankas o holliti wini cholani ana nato sabe hewtna neyeben fottaade sugaben ko hewme nyablaaji kewde nannan mudum
portonu des avis
imbe le sugabe so mobben hani bomdo kadle teddude sugabe be ngaten hakillo bangal kufnangaaji pantolangaaji blonga dum watte e klimabe bobbe ben haani bonude kulle huroje kine bangal pousser o haddi sukabe dun yiliade ele cholla o andon dido cholaji ne baw sambinde durma e euro to mawbe sukabe ba hodi se laji fofango
lewi hore be meteo leedi mali be holliti winni cholan yu sabe weltan watti ko matte joni kay bonalaji jamar atta fitra ha waluji
yow de nay yaade jenay lewru février 2025 wadan le ngalure segu yambere nogay goberde festival si le niger ko be noddire segu ar ko buri himbe uginaaji temere nayon europe le lede chapande nay ndoma hawrude e nde yambere finantawa honcem be dun hore ndoki o kabaru nyande asver sappo jetti lewru janvier ndu le ko juddi e nantinobe kabaruji sesli chubade ga ana fawido jajal fina finantawa jam fayota dokkundiral la juude andi ko mohamed sisi kajara men gondo to sigudo hebinen do faccita mo momdo sama sigu site CDB
Kortal festival sur le Niger segu ar yondoku ntanglu hore finatawaji e bi ardibe be dum no yo sababu kebal jawdi e golle hikka lede IS hono Burkina Faso e Niger ngoni noddabe keddana Jibril Gisse kajado festival sur le Niger segu ar
nous sommes dans un
en le watte joni ko lafi deejere matade leedi mallen ko yata dubi sappo handen dum samibini waddi kidallaji hewdi hakkuni jalleedi ana tirse hannen me ciubo yimbe wada joda hala dabreji hono bibbe leedi mal hebda wadde gurnal lobbal li jien e deejere
vraiment vivre en paix
segu ar yo dun foar bibbe jallo e kala gollirdo juude e hore jo kabar mudun no broma jara ko buri unyaaji temede tato no chafan on jo yimbe le na donta dande mayo ranewango nuku hertana do gollirobe juude teddena kanko broma jara o jibuna golleji kabar foar gollirobe juude bibbe jallo to segu tun
cette année la particularité
hitan hikka kulleji kes kewdi me wadi dun le neyem misali jati honene cioggoji wadirte le neyember ko lotirte festival sami fi dabiriji fu yalla yimbe warbe fotta neyember an heba kulliji hasngine muudu nebe muuri ciottabe ndu yewnama nokkuje to be heba tawade cioggu mabbe tawa tedla fu hebtabe
dans un certain niveau d'accalmie
hikka arsis en inde andite hono salifu keita amadou e mariam seko babambino guiné conakry dj awadi senegal nakani wadde concert ngaji muudi mohamed sisi hebe dou jotamani gila seko
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
zoom sir beta ko ana fawido sukabe hajube be sara mu be na jadata li kawrute hono be ngori sita sitibe
be suka ana fotta e kortali galleji kan e hakkude gediraabe fottaade wayraabe nanal mudun suni arfa be suka ka inde mudun yottikende galle tan li watti sedam tan ayan suka fottoton feejere be de yewa ko be feñata le ciudin amma tan e watti goto tan suka be fottoton bonnude kulleji fuko jojinaali salomma honen misali fotey wawlaaji e nanal mudun be bamode be tippo tippo am milani honen nukkute pijir watte be wodi gaddu e tawede fa ton inde mebbe ana joodi ana yewbe halta fe huune suni ajanti tan o wi'a e fe dejjoda feeto amenti le galle ni be suka be wodiri be nyallan be torra kan le on watti goto mobe warto mudo kaindu fian dabri honne be suka be accitan on netrako ga tan le berma ko on metta sanne ceganna be suka wonde wadde di bonon laaji ana tirsi jaati nabbe sone yaha jeewa gedo mudun nabba suka be mudun yalla andurde ana wade ga ana tirsi dum suka be fadde e honne di bonon laaji di be watta nokku futu be yehi to gedrabe sara be mebbe
sakirabe do kadde kabaruji di beta ko ka andon wide o do mbawi kollitinde men ko woni hakkilaji modon do golleji di sini on noddi numero 76 98 56 56 oɗo mbawi heɗade ngal journal e magazine garo jokkininde o du do service kuna funi 37 321 pamon ɗum mere mere noon ka andon wiide kana tawro ɗon fanɗi fu nooga e tan ka crédit e les téléphone moɗon kedde heɗade ɗo e seeɗa yewtere gouvernance citoyenne télé wala jokkininde sappo e nayi lewru janvier hitande 2024 mal yambine yiito mo wuri tataɓo hewtugol andima ko moɗon kanankoɓe leydi meɗen ndi cuɓake o ñalawma caggal majere gaɗade sappo e nayi lewru janvier hitande 2022 ley ko ɓiɓɓe leydi ndi jalti holtinde mettimuɓɓen e jokkugoji ɗi CDA waɗi fewde e leydi men ndi ƴiwde ko o ñalawma fuɗɗa yambinede warde hannden heɗum woni ko wayliti ɓiɓɓe leydi meɗen ndi yogaɓe kolti wide nenno wonko yaari yesso banggal hewtugo ndima ko leydi meɗen ndi ko fawi dow ndenagu heɓirte ka noon woɓɓe koltiwide ko heddi waɗede ana heewi ko fawi dow kabaru nguura e keɓal honɗum e nandore muɗon faɓidore enen fam anninde yewtere min noddirta gouvernance e citoyenneté ko Aissata Diarra waɗni en
caggal cili tati ɓiɓɓe leydi Mali fa hannde hawray dow gotum gasindine oɗo ñalloma ɓoptare hewtade donc ko ɗo e lekkede leydi ndi goto foof no famiri kawar muɗum
en keeɓi sago men seeɗa maggal paɗen leydi ndi ana mbawi yaade hannde ɗo jiiɗi fuule leydi men ndi fu ɓuri le saha ngal ka noon en dawranta kalisi meɗen temle men du darjinaka sanne dow ko wondi e wadde joni yimɓe puɗɗi hoolade Mali nafa won e majjum yimɓe keeɓi hakkillaji lobbi ɗum laati sababu politique lobbo leydi ndi nafa ndimako meɗen heɓama ne way hono dow golleji ɗi fo enen jeeyi koye meɗen dawri dinde mo jiɗɗen fayse ɗum tan ana jogui nafa mimi jaɓa ko wiya leydi men ndi ana jogui ndimako mon ɗum
kultinde ɓamtare yata fe caggal waltimoji mbawɗi sambinde amsaɗɗaji laamukoɓeɓe ɗiɗo haalaji yoɗi Cheikh Oumar Soumano dunke kabaru jogola laamu e wimakko nuyle ɓamtare ñiɓama bangal jaabuji dukkoji yakawere ndenagu e totogol dabareji courantsini
mbi on ɓanta ndimako moɗon tiɗallaji ana mbawi wadde ɗum ana holla wiide hono ko waɗano arande ana wawi wadde tiɗallaji dow gollidiɓe garannoɓe faabade eɗum wawi ɓoyde fadde nafa mun heɓede ndenago heɓama ɗum ko goto fu wawa yiddude hannden mali iye yesso dow majjun eɗen mbawi heɓude gikke lobbo ñande fuu kabaruji ɗi ɓuuri yaade yesso
sori Ousmane Koyta yo tendinnowo to ministre heɗintigol e leydi ndi ummomi ko yaari yesso guilla ñiɓugol gooñaloma e wimako nafaka muɗum yama do jile jamare nde e lamukoɓeɓe
l'impact est énorme
nafa o ana mawni tafon mali holiti ndimako muɗon dow heɓude teddegal leydi aduna ɗe fo nafa ɗiɗo bo yo hoolare ɓiɓɓe leydi ndi fewde e kanankoɓe fay e tawede tiɗallaji ana goodi ɓiɓɓe leydi ndi ana kooli dawranoɓe leydi ndi ana du kasen andinde ɓiɓɓe leydi ndi e golleji gouvernement o wondi wadde hono wadde ƴewtugoji banggal ndenagu fa yettade kanankaku e hollitinde ndimako meɗen en keeɓe du ƴewtade nuygal
constitution
docteur Adama Traoré yo orejo pelle halnana en Mali Karsok kanko ɗum noon ɗo o tawa wultiwide kulle ɗe foof fewi ene gondi ɗum no yaade ɗo hewtagol ndimaku hakkika
la première
ndimaku arandejo yo hewtude gotumbako leydi ndi fo e manggal mum eɗen mbawi ɓamde misalu dow hewtugol gallori kidal nde caggal ɗum ko fawi dow kabaru guureji cellal keɓal fa yettade tugol jawdi dow e toɓɓe laamu o daraneke fa jaam hewte golliɗe communiɗe cellal darna wallama le nokkuje ɗe ko wawi nafude ɓiɓɓe leydi ndi ɗo goni fuu e ley leydi ndi ɗum ko yimɓe fuu jii keɓa leydi ndi ana wondi e ɓeydade dow golleji ɗi
fuu
ardiɓe baali politique ɗe wona noon famiri e wi Hamidou Doumbia kumɗiɗo kabar politique ga ko fedde yeelema hewtagol ndima ko moƴƴo kay ko tonga e leydi ngar sére aji kambat ɗum no holti wiide yoni ko ɓiɓɓe leydi ndi kinnawo woteji
fof ko fayi do kabar ndima ko gorko hono ñamdu jaram ha yettade sawragol eɗe jogui tiɗallaji moon gollirɗe uddama keɓa leydi ndi wona noon fo foti min wiyata e jeeya koye men fa anden enen jeeyi koye men eɗen jogui ndima ko men ana han ɓiɓɓe leydi ndi jobɓe golde ko woni hakkillaji mumɓen do waɗugol sungoji
ñalawma hewtagol ndima ko wona fewi ñalawma nde golle wala ley mali huɓugol kabar muɗum leydi ndi e tawede foof ka ɗum fe tawede lamukoɓe transition ɓe ne gonni imadraji banggal landinal jande ɓiliɗe kabar muɗum no ley janginirɗe leydi ndi foof fanda muɗum woni huncande hoore darande goto foof e kañe dental yimɓe ele haybugol ɓamtare leydi ndi